Igitabo intambara ikomeye igice cya karindwi. Ruteri yitandukanya na Roma. Mu bari barahamagariwe kuyobora itorero ngo rive mu mwijima w'inyigisho z'itorero ry'i Roma ngo bajye mu mucyo wo kwizera by'ukuri, uw'ikubitiro yari Martin Luteri. Yari umunyambaraga, agakora umurimo abikuye ku mutima, ntagira umuntu atinya keretse Imana, nta rundi rufatiro rw'idini yemeraga keretse ibyanditswe byera gusa. Luteri yari akwiriye koko kubaho muri icyo gihe. Imana yamukoresheje ibikomeye kurutaho, imuha umurimo w'ubugorozi bw'itorero no gukwiza umucyo isi yose. Imyaka y'ubuto bwe yayibayeho mu rugo rw'Umudage wari umuturage woroheje. Umurimo wo gucukura mine ni wo umubyeyi we yakoraga buri munsi kandi ni wo wamuheshaga ubushobozi bwo kumurihira ishuri. Yifuzaga ko umwana we yaba umuntu wize iby'amategeko, umucamanza, ariko Imana yari imufitiye undi mugambi wo kuba umwubatsi w'itorero rikomeye ryakuraga buhoro buhoro muri icyo kinyejana. Umurimo uruhije no kubaho mu bukene atabona ibyo yifuza byose, niryo shuri nyirubwenge budashira yamuteguriyemo umurimo ukomeye wari umutegereje mu buzima bwe. Luteri yari afite se wari umugabo w'umunyabwenge cyane kandi w'umukozi ufite imico itajegajega, inyangamugayo, wiyemeza, ujijutse kandi udakebakeba. Icyo yerekezagaho amaboko cyose yagikoranaga ubutungane atitaye ku ngaruka izo arizo zose. Kubw'ubwenge kavukire yari afite, yabonaga iby'imikorere y'itorero ntayishime. Ntiyashimishijwe no kubona Luteri yinjira mu gipadiri atabimwemereye, hashira imyaka ibiri atari yumvikana n'umuhungu we kandi na nyuma yaho ntiyigeze ava ku gitekerezo cye ngo abone ko ari byiza. Ababyeyi ba Luteri bitaga cyane ku burere bw'abana babo. Bageragezaga uko bashoboye kubigisha iby'Imana no kugira imico itunganye ya Gikristo. Luteri yagiye kenshi yumva se asaba Imana ngo umwana we ntazigere yibagirwa izina ry'Umukiza kandi ko azamufasha akazageza ubwo ku munsi azahinduka uwamamaza ukuri. Ababyeyi be bari inyangamugayo, bagashimishwa cyane n'amahirwe yose bakura mu gusenga no mu nyigisho z'ubwenge bahabwaga. Ntacyo batakoraga bihanganye kugira ngo bategurire abana babo ubuzima bwiza buzabagirira akamaro. Kubw'umuco wabo ushikamye, bageraga ubwo bakoresha uburyo bukaze cyane. Ariko umugorozi nubwo yibwiraga ko yaba yaragiye ashukwa, yabonaga muri ubwo burere ibyiza byinshi akwiye kuzirikana kuruta ibyo yakerensa. Mu ishuri yajyanywemo akiri umwana muto, Luteri yahafatiwe nabi ndetse bimubabaje rwose. Ubukene bw'ababyeyi be bwari bwinshi ku buryo nyuma y'igihe runaka byabaye ngombwa ko agira agahe ko kujya mu mujyi wari hafi ye, akajya aririmbira abantu ava ku rugi ajya ku rundi kugira ngo bamuhe agafaranga abone uko abaho, kuko ikibazo cy'inzara cyari kimukomereye cyane. Ibitekerezo bidatunganye kandi byuzuye ubugome mu itorero byamuteraga ubwoba. Mu mugoroba yaryamaga ababaye ndetse agahinda umushyitsi, kuko yarebaga ahazaza akabona hamuteye ubwoba bwinshi bitewe n'uko yatekerezaga Imana nk'umucamanza ukomeye utagira impuhwe kandi aho kuba umubyeyi w'ibambe ahubwo yica nta mbabazi. Ariko muri uko gucibwa intege n'ibintu byinshi kandi bikomeye, Luteri akora uko ashoboye kose ngo agere ku rugero rw'imico iboneye n'ubuhanga buhanitse yari yaragambiriye kuzageraho. Yari afite inyota y'ubumenyi kandi ubwenge bwe bwamuheshaga umuco mwiza ushimwa, bimutera guhora ashaka ibikomeye byo mu rwego rwo hejuru kandi bifite akamaro mu mwanya wo gushaka ibigaragarira amaso gusa. Ubwo yinjiraga muri kaminuza Erfurt yari amaze imyaka 18 y'amavuko. Ibitekerezo bye byari byarakuze maze abona noneho hazaza he ari heza kurusha igihe yari akiri muto. Ababyeyi be bari bamaze kugira ubuzima burushije ubwa kera kuba bwiza kubera umurimo wabahesheje umutungo, bituma bashobora kumufasha kubona ibyo yari akeneye. Byongeye kubwo kugira inshuti nziza byamufashije kwibagirwa ubuzima bubi yagize mu mibereho y'amashuri abanza. Yitangira kwiga cyane iby'abanditsi b'ingenzi, byongera ubwenge bwe n'ibitekerezo bihanitse, maze ubwenge bw'abahanga na wabugira ubwe. Kutibagirwa, gutekereza kwiza, imbaraga ikomeye mu bimuvamo no kwitanga mu masomo ye bituma aba umunyeshuri w'ingenzi muri bagenzi be. Gutinya Imana byari mu mutima wa Luteri, bimutera kugira kwihangana gukomeye mu migambi ye kandi agahorana kwicisha bugufi imbere y'Imana. Yahoraga yumva ko abeshejweho n'ubufasha mvajuru kandi ntiyigeraga yibagirwa gutangira umunsi adasenze. Umutima we yawerekezaga ku Mana, ayisaba kuyoborwa no guhabwa inkunga. Yagize ati, "Gusenga neza kandi kenshi bifite agaciro ka kimwe cya kabiri cy'amasomo." Umunsi umwe ubwo yarebaga ibitabo byo mu ishuri rikuru, Luteri agira atya abona Bibiliya yanditse mu Kilatini. Kugeza icyo gihe yajyaga yumva ibice by'ubutumwa n'inzandiko bisomwa mu materaniro yo gusenga, akibwira yuko ijambo ry'Imana ari byo bitabo byonyine. Ubwo nibwo bwari ubwa mbere abona Bibiliya yose. abumbura impapuro zayo atangara cyane bivanze n'ubwoba yisomera amagambo y'ubugingo abishishikariye umutima utera cyane ageza haracururuka niko kuvuga ati yo icyampa imana ngo inyiyereke iki gitabo kibi cyanjye bwite abamarayika bo mu ijuru bari bamuri iruhande n'umucyo uvuye ku ntebe y'ubwami y'imana umuhishurira amagambo atangaje yo muri bibiliya uhereye kera kose yaterwaga impungenge no gucumura ku mana ariko ubwo bwo yarushijeho gukabakabwa ku mutima yiyumvisha ukuntu ari umunyabyaha kuruta uko yabyumvaga mbere hose yifuzaga cyane kubaturwa ibyaha no kuzura n'imana ibyo bituma ajya kwibanira n'abubaha mana mu ngo zabo yitangira kumera nkabo kuko ari abantu bitandukanya n'iby'isi bakiyegurira iby'idini gusa aho rero yahahuriye n'imirimo mibi cyane ageze ubwo asabiriza komanga urugi ku rundi yari akiri mu myaka y'ubusore igihe umuntu yumva akeneye kwitabwaho no kubahwa no kwiyo mirimo imucisha bugufi ariko arabyihanganira yumva ko ari byo bimukwiriye kubera ibyaha bye iminsi yose iyo yabonaga akanya ko kuruhuka nta kindi yagakoragamo kitari ugusoma akigomwa ibitotsi ndetse n'ibihe bye byo gufungura yakundaga gusoma ijambo ry'imana kuruta ibindi byose yabonye bibiliya izirikishijwe umunyururu ku rusika rw'iyo nzu yabagamo yihutira kuzajya ayisoma kenshi kuko yahoranaga ikidodo cy'ibyaha yahoraga ashaka kugirirwa imbabazi no kubona amahoro yo mu mutima kubw'imirimo imukomokaho niko kwiyegurira imirimo iruhanije cyane ashaka kubabaza umubiri we nko kwishonjesha kudasinzira no kuwunyuza mu biwukomeretsa ntiyigera wurinda icyawubabaza agendereye kuba umutagatifu wuzuye ngo bimuheshe ijuru ingaruka z'uko kwitanga byamuteye kugira ubuzima bucitse intege kugeza ubwo aguye amarabira bimubera amendezo y'uburwayi bwamwokamye mu buzima bwe bwose uko kwitanga kose kwatumye umutima we uhorana akababaro ku iherezo yageze ubwo asa n'ubuze ibyiringiro mu gihe byagaragaraga ko Luteri yajimije byose Imana imwoherereza inshuti yo kumufasha inyangamugayo Stopitz ni we weretse Luteri umucyo uvuye mu ijambo ry'Imana amusaba ko areba kure ntiyireba ubwe ngo akomeze kugira inkeke y'ibihano bidashira bigendana no kwica amategeko y'Imana amusaba guhanga amaso Yesu Kristo wavuye amaraso akuraho ibyaha ati kuki wakwibabariza ubusa n'ibitekerezo bimeze bityo reba kuri Yesu wakuviriye amaraso akuramburiye amaboko musange ni umukiza wawe mwiyegurire wenyine niwe gukiranuka duheshwa n'urupfu rwe tegera amatwi umwana w'Imana yigize umuntu kubwo kuguhesha ubwishingizi bw'ijuru nuko rero kundi uwagukunze atyo na mbere kundi uwagukunze atyo mbere na mbere nguko uko ubutumwa bw'imbabazi buvuga ayo magambo ye yakabakabye umutima n'ibitekerezo bya Luteri nyuma y'igihe kirekire yirwanirira ngo akire ibyaha yamaranye na by'igihe kirekire abona noneho ukuri amahoro ataha umutima wari warashavuye Luteri yerejwe kuba padiri ahamagarirwa kuva muri icyo kigo cy'abaziranenge ngo ajye gukora umurimo w'ubwigisha mu ishuri rikuru kaminuza ya Wittenberg ahageze atangira kwiyigisha ibyanditswe byera kubwiriza abigishwa ibya Bibiliya n'igitabo cya Zaburi ubutumwa bune n'iby'inzandiko akabibumburira iteraniro ry'abantu babaga bishimiye kumutega amatwi yari intwarane mu bya Bibiliya kandi ubuntu bw'Imana bwagumaga kuri we amagambo ye y'intyoza yatangazaga bamutegaga amatwi gusobanura kwe n'ubushishozi bwe bwo kubwiriza iby'ukuri byarabanezezaga rwose imbaraga yavaga ku mvugo ye ikabagira ku mutima umuyobozi we Stopitz ageza ubwo amushyira ku ruhimbi ngo abwirize ijambo ry'Imana Luteri abanza gushidikanya yumva ko adakwiye guhagarara ngo yigishe abantu nk'umuntu uhagarariye Kristo Luteri yari umusore ushimwa n'itorero kandi ntiyatekerezaga kuzaba ikindi kitari icyo yari cyo muri icyo gihe umunsi umwe yagambiriye gusura Roma ayobowe n'Imana akora urwo rugendo n'amaguru agenda asaba icumbi mu bigo by'abapadiri aho yanyuraga ubwo yageraga mu kigo cy'abapadiri mu Butaliyani abona ubwiza bw'inyubako barimo imyambaro ihenda ibyo kurya bya gikungu no kwaya umutungo yabonaga hirya no hino biramutangaza cyane umutima we wuzura umubabaro kuko ibyo yabonye si byo yari yiteze kubona mu bantu b'Imana agereranyije n'ubuzima we yari amenyereye bwo kwitanga no kubabara ibitekerezo bye bigwa mu rujijo aza kwitegereza arebera kure uwo mudugudu ufite udusozi turindwi yumvise ikiniga ku mutima nuko apfukama ku butaka maze avuga cyane ati Roma ntagatifu ndakuramutsa yinjira mu mudugudu asura za kiliziya akajya atega amatwi ibitekerezo by'agahano bivugwa n'abapadiri agakurikirana imihango yose y'idini aho yajyaga hose ibyo yabonaga byaramutangazaga kandi bikamubabaza aza kuzabona ko abihaye imana mu nzego zose baba mu bicumuro yumvaga uburyarya mu mvugo y'abapadiri bigatuma umutima we wumva utanejejwe no gukomeza gukurikirana misa. Kuko yari umwe mu bapadiri no mu bakomeye byatumye amenya ububi bukabije bwari ahantu hose. Aho yerekezaga amaso hose, aho kuhabona ubutungane yahabonaga kugomera amategeko. Yaranditse ati, "Nta wakwemera ko ibyaha ndetse n'ibikorwa biteye isoni byakorerwa i Roma. Wabyemezwa no kubyiboneye kandi ubyiyumviye. Dore ko bafite imvugo ngo, niba koko Gehenomi ibaho, Roma iyubatse hejuru. Ni mu nyenga iturukamo ibyaha byose." Papa yari yarasezeraniye abantu bose indulgensia, ariko kubabarirwa ibyaha kubajyaga kugenza amavi bazamuka urwego rwitwa Pilate's Staircase. Umunsi umwe ubwo Ruteri yasohozaga ako kazi ko kugenza amavi ku rwego, agiye kumva yumva ijwi nk'iry'inkuba ihinda rivuga riti, "Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe." Kubw'ikimwaro n'ubwoba, ahera ko arahagarara, yihutira kuva aho hantu yakoreraga amarorerwa. Ntabwo yongeye na gato kwibagirwa iryo somo. Uhereye ubwo yasobanukiwe n'uburiganya buzanwa no kwizera ibikorwa by'abantu byo kubaganisha ku gakiza no kwizera ineza ya Kristo. Amaso ye yarahumutse ubutazongera guhuma ngo ajijishwe n'ubuhendanyi bubi bw'inyigisho z'itorero ry'i Roma. Agihindukiza amaso ngo ave i Roma asubire i Budage, umutima we nawo wikubura ubwo ku itorero ry'i Roma. Mbese uhereye icyo gihe, itandukana rye rirushaho kwiyongera kugeza ubwo yatandukanye Ruhenu n'itorero ry'i Roma. Agarutse avuye i Roma, Rutera aherwa ikuzo muri kaminuza ya Wittenberg ry'ubuhanga mu bazi Bibiliya, noneho biba bimuhaye inkunga yo kwitanga byimazeyo kuruta mbere hose, yirundurira mu byanditswe byera. Yari yarasezeranye kuzajya asoma yitonze no kubwiriza ijambo ry'Imana bitari ugutera. Yari yarasezeranye kuzajya asoma yitonze no kubwiriza ijambo ry'Imana bitari ugutera waraza, bitari ugupfa kuvuga ibyo babwirijwe na Papa mu kubaho kwe kose. Ntabwo yari umumonaki cyangwa umwarimu usanzwe, ahubwo yari umwigisha mukuru wa Bibiliya. Yari yahamagariwe kuba umushumba wo kuragira umukumbi w'Imana wari usonzeye ijambo ry'ukuri. Yatangaje ashize amanga yuko abakristo badakwiriye kwemera izindi nyigisho zitari izanditswe mu byanditswe nyine byera. Aya magambo yakoromberezaga rwose inyigisho z'ubutware bw'ubupapa, yasaga naho ariyo remezo ry'ubugorozi. Luteri yabonaga akaga kari mu nyigisho za kimuntu zahawe agaciro karuta ijambo ry'Imana. Noneho Rutera agaragaza ashize amanga ko arwanira ukuri, avuguruza inyigisho z'abiyita abahanga mu mashuri na filozofiya n'iby'iyobokamana byose byari byaracengejwe mu bantu igihe kirekire. Avuga ko inyigisho nk'izo uretse no kuba zidafite agaciro ari uburozi, nuko agerageza kuzitesha abantu aberekeza ku ijambo ry'ukuri rihoraho ryavuzwe n'abahanuzi n'intumwa. Ubutumwa yavugaga bwari buteye amatsiko imbaga y'abantu bamuteze amatwi basa n'abamanitse ku minwa ye. Ntibari barigeze bumva inyigisho nk'izo mbere. Inkuru ishimishije y'urukundo rw'Umukiza, ubwishingizi bwo kubabarirwa n'amahoro atanga kubw'amaraso yeza, byanyuze imitima yabo kandi bibaha ibyiringiro bihoraho. Umuriro wari umaze gukongezwa i Wittenberg, kandi umucyo wawo wagombaga gukwira mu turere twose twa kure ukagenda ukura kugeza ku mpera y'isi. Ariko umucyo n'umwijima ntibyagombaga kubangikana ngo byumvikane. Hari intambara y'urudaca hagati y'ukuri n'ibinyoma. Gushyigikira kimwe ni ugusenya ikindi. Umukiza wacu ubwe niwe wagize ati, "Mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota." Nyuma y'imyaka mike ubugorozi butangiye, Ruteri yaje kuvuga ati, "Imana ntinyobora gusa, ahubwo iranansunika ngo njye mbere. Ntabwo ibyo nkora ari byo ubikora. Nakunze kubaho mu kiruhuko, ariko hari imbaraga injyana mu guhangana no kuvugurura. Ubu ndasobanukirwa kujya mu gikorwa cyo gukosora." Itorero ry'i Roma ryagurishaga ubuntu bw'Imana nk'igicuruzwa. Ameza y'abavunjaga yahoraga ateguwe iruhande rw'ibicaniro, kandi ahazengurutse hose humvikanaga urusaku rw'abaguzi n'abacuruzi. Ubwo babaga bitwaje gukusanya amafaranga yo kubaka kiliziya ya Mutagatifu Petero w'i Roma, uruhusa rwa Papa rubemerera kugurisha ku mugaragaro indulgensia kubw'icyaha. Nuko rero kiliziya yagombaga kubakwa n'igiciro cyaguzwe imbabazi z'icyaha kubw'umurimo w'Imana. Ubwo buryo kandi nibwo bwatumaga Roma irimbishwa, byaje gutuma habaho ikintu cyahungabanije ubuzima bwe n'ububasha bitigeze bibaho. Aha niho abarwanyaga ubupapa bahereye biyemeza gushoza urugamba rwasenye inzego zose uhereye hasi kugeza ku ikamba ryo ku mutwe. Umuntu wahawe kugurisha indulgensia mu gihugu cy'Ubudage yari umudominikani Tetzel, yigeze abona rwose ko icyo gikorwa ari icyaha kiruta ibindi byose mu kugomera amategeko y'Imana, ariko amaze gusimbuka igihano yaragenewe kubwa ibyo bitekerezo noneho arahindukira abigikoresho cy'imishinga igendereye inyungu adatinya kurebwa nabi na papa. Yakoreshaga ibinyoma akavuga ibitabaho kugira ngo ajijishe abantu badasobanukiwe kandi babizera gato. Iyo abo bantu bajya kugira ijambo ry'Imana ntibajyaga guhendwa batyo, ariko bari baranyazwe Bibiliya kugira ngo igume gusa mu maboko y'ubutegetsi bwa papa kandi ngo ibe ikintu kigenewe gusa itsinda ry'abafite ububasha n'ubukire kandi bayobora itorero. Iyo Tetzeri yajyaga kwinjira mu mudugudu habanzaga integuza, nuko ikavuga iti ubuntu bw'Imana na nyiri ubutungane papa burabagemuriwe. Nuko rubanda rukakira uwo mugome nk'Imana ubwayo imanutse mu ijuru, ubwo bucuruzi bugahabwa umwanya muri kiliziya. Tetzeri akazamuka ku ruhimbi cyangwa kuri aritari akamamaza indurugensi yaze nk'impano y'agatangaza ivuye mu ijuru. Yemezaga ko uguze icyo kete cy'imbabazi, ibicumuro byose yajyaga kuzakora mu bihe bizaza azabibabarirwa, kandi ko kwicuza ibyaha atari ngombwa. Akajya kure yongeraho ko indurugensi ifite ububasha bwo gukiza abazima n'abapfuye, kandi ko kuva igihe amafaranga yinjiriye mu isanduku ya papa, roho za bene ayo mafaranga yatanzwe zisimbutse kujya muri purigatori zijyanywe mu ijuru. Igihe Simoni wari umupfumu yasabaga intumwa kumwemerera kugura ububasha bwo gukora ibitangaza, Petero yaramusubije ati, "Pfana ifeza yawe, kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwe ifeza." Ariko abantu duhumbagiza bemeraga rwose nta shiti ubucuruzi bwa Tetzeri. Izahabu n'ifeza byuzuraga isandugu, agakiza kaguzwa amafaranga kabonekaga mu buryo bworoshye kuruta agakiza gakomoka ku kwihana, ku kwizera no guharanira kurwanya no gutsinda icyaha. Ayo mahame y'indurugensiya yarwanijwe mu itorero ry'i Roma n'abantu bize kandi b'inyangamugayo, kandi harimo n'abatari bafite kwizera na guke kw'ibyo byaba bifite aho bishingiye mu byanditswe ibyahishuwe. Nyamara nta mwepiskopi n'umwe watinyutse kwamagana ubwo bujura ngo ahagarike kwamamaza iryo shyano. Ibitekerezo bya bamwe byari bitangiye kunanirwa no kwivovota, ndetse bamwe binararibonye bibazaga niba Imana itagira ikikora ngo itorero ryayo rivugururwe. Luteri wari ukiri umugaturika w'indakemwa ababazwa cyane n'ibyo yumva byo gusebya ibyera by'Imana no gucuruza indurugensi. Mu bo yari ashinzwe kuyobora hari bamwe bari baramaze kugura ibyo byete by'imbabazi, ntibatinda kuza kwicuza ibyaha bitari bimwe ku mupadiri wabo, bibwira ko bari bo babarirwe bidatewe no kubabazwa n'ibyo bakoze, ahubwo bitewe n'uko baguze indurugensi. Luteri ntiyabemerera imbabazi, ndetse ahubwo arabacyaha ababwira ko nibakomeza kwinangira ntibahinduke mu buzima bwabo bazapfana ibyaha byabo. Bibayobeye bihutira gusanga Tetzeri bamumenyesha ko umupadiri wigize kagarara yasuzuguye indurugensi yaze. Uwo mudominikani asazwa n'uburakari, niko kuvuga amagambo ateye ubwoba y'uburakari bwinshi, acana umuriro ku karubanda, avuga ko hawe itegeko na papa ngo atwike abatamwemera bose bagahangara kurwanya indurugensi ya zera. Noneho Rutera agaragaza ashize amanga ko arwanirira ukuri. Ahagaze ku ruhimbi kuri aritari, ijwi rye ryumvikana rivuga imiburo ikomeye y'agatangaza. Abwira abantu ukuntu ibyaha bizimura Imana, kandi abigisha uko umuntu ubwe n'ibyo akora atashobora kugabanura ibyaha bye cyangwa kwikuraho igihano cy'ibyaha. Nta kindi kintu icyo ari cyo cyose cyabasha gukiza umunyabyaha atari ukwihana no kwizera Yesu. Ubuntu bw'Imana ntibubasha kugurwa, butangirwa ubusa ari nta giciro. Luteri yagiriye abantu inama ngo be kugura ibyete byo kubabarirwa ibyaha indurugensiya, ahubwo kubwo kwizera bahanga umukiza wabambwa amaso. Abatekerereza ukuntu yababaye mu kubaho kwe yicisha bugufi, yigira umwihari ngo bikunde bibe impongano y'ibyaha yakoze, nyamara akaba yaragowe n'agatsi ntibimuheshe agakiza. Ahamiriza ababaga bamutegeye amatwi yuko icyamuhesheje amahoro n'umunezero ari ukureka kwitegaho amakiriro, ahubwo akizera Kristo wenyine. Uko Tetzeri yakomezaga ubucuruzi bwe n'imigambi mibi, Luteri yiyemezaga kutemera no kurwanya ashikamye ibyo bikorwa by'umunuko. Umunsi w'abatagatifu bose wari ufite agaciro gakomeye Wittenberg, amashusho y'abapfuye ari ibikomerezwa mu itorero yashyirwaga ahagaragara, abazaga gusura kiliziya bose bakababarirwa ibyaha byabo. Bityo rero abantu bazaga ari benshi cyane bavuye imihanda yose. Mbere y'umunsi w'ibirori, Rutera agira ubutwari bwo kwinjira muri kiliziya, kandi abantu benshi cyane bajyagayo bazamanika ku rugi rwa kiliziya ingingo 95 zirwanya ihame ry'indurugensi. Yongeraho ko yiteguye gusobanura ingingo atanze niba hari abatazemera. Izo ngingo zakuye isi yose umutima, barazisomye bongera kuzisoma kandi zikwizwa imihanda yose. zasomanwa amatsiko menshi muri kaminuza yo mu mudugudu. Ruteri yahakanaga byimazeyo mu ngingo ze ko ububasha bwo kubabarira ibyaha cyangwa gukuraho ibihano butigeze buhabwa uwo ari we wese, yaba papa cyangwa undi muntu. Ibyo bikorwa byabo byose abibara nk'uburyo bwo kwiba abantu amafaranga bashingiye ku kwizera guke kw'abakristo. Ni umutego Satani yabateze agendereye kurimbura roho z'abemera bose icyo kinyoma. Yerekanye kandi muri izo ngingo ko ubutumwa bwiza bwa Kristo ari bwo butunzi bw'itorero buruta byose, kandi ko ubuntu bw'Imana arimo buboneka bugatangirwa ubusa nta kiguzi kuba bushaka bose bihanye ngo bababarirwe kubwo kwizera. Ingingo za Ruteri zashishikarizaga abantu kujya impaka, ariko nta watinyutse kuzitangira. Ibibazo yabahaga byakwiriye hose mu minsi mike mu gihugu cy'Ubudage, kandi nyuma y'ibyumweru bike gusa byari bimaze kugera ku bakristu bose. Abantu beza bo mu idini Gatulika bari barababajwe n'ibyo babonaga byagushije itorero, kandi bakaba bari baratatse ntibigire icyo bimara, bakabura ubundi buryo bwo guhagarika ayo marorerwa. Basomye izo nyandiko bafite umunezero mwinshi kuko babonye ari ijwi ry'Imana ribashubije. Babonye ko Umukiza yabagiriye imbabazi agakinga ukuboko kugira ngo ahagarike amatwara y'ubuhendanyi yakomezaga kwiyongera aturutse i Roma. Ibikomangoma n'abanyamategeko byarabanejeje mu ibanga kuko hari habonetse ikirogo yabo bategetsi b'abanyagasuzuguro. Ariko benshi bari barabaswe n'icyaha no gusenga ibigirwamana, bagira ubwoba babonye ko icyari cyarabahaye amahwe mu giteshejwe agaciro. Indyarya z'abayobozi b'idini zimaze kubona ko zirogowe mu byifuzo byazo bakoreraga icyaha, kandi babonye inyungu zabo zibangamiwe, bagira uburakari bukabije maze bishyira hamwe kugira ngo bashyigikire ibyo bumvaga ko bafitiye uburenganzira. Ruteri atangira guhura n'ibirego bikomeye, bamwe bamurega guhubuka no gukorana ubwirasi, abandi bamurega kugomera Imana bavuga ko ibyo yakoze atabiyobowemo n'Imana, ahubwo yabikoreye ubwibone no kurarikira. Baravuga bati, ninde utabizi ko kugira ngo uzane igitekerezo gishya ukizanye aba afite muri we akantu k'isumbwe, kandi akaba ashaka icyazana impaka? Kuki Kristo n'abahowe kwizera kwabo bose bishwe? Suko bagaragaje ko bafite ibitekerezo by'isumbwe ku bari bariho muri icyo gihe, bakazana amatwara mashya batabanje kugisha inama bitonze ababakuriye. Nanone yagize ati, ibyo nkora si kubw'ubushobozi bw'abantu, ahubwo ni kubw'inama y'Imana. Niba uyu murimo ari uw'Imana, ninde uzawukoma mu nkokora? Niba atari uwe, ninde uzawukomeza? Si kubw'ubushake bwanjye cyangwa ubwabo cyangwa ubwacu, ahubwo ni kubw'awe Imana ikiranuka iri mu ijuru. Nubwo Ruteri yatowe n'Imana akayoborwa n'umwuka wayo kugira ngo atangire umurimo, ntiyagombaga kubura guhura n'ingorane zikomeye. Ibirego by'abanzi be, uburyo bakoreshaga ngo bangize imigambi ye, ubugome bwabo n'uburyarya byakomeje kurwanya bitangaje imico ye myiza. Yibwiraga ko abakuru b'amatorero n'abanyabwenge bashyira mu gaciro bo mu gihugu bazamufasha kugera ku bugorozi. Amagambo yo gushyigikirwa yavuye mu kanwa k'abakomeye yari yamuteye umunezero n'ibyiringiro. Yiringiraga ko hazaza h'itorero hazaba heza, ariko ya mvugo nziza yo kumushyigikira bidatinze yaje kuvamo kumuveba no kumuciraho iteka. Abayobozi bakuru b'itorero na leta benshi kandi b'abanyacyubahiro bari baremeye ukuri kw'ingingo ze, ariko baza kubona ko kuzemera byagirira ingaruka mbi muri iryo hindagurika. Kujijuka no kugorora imibereho y'abaturage byajyaga kuba ubwigomeke ku butegetsi bw'i Roma no kubunyaga abantu ibihumbi n'ibihumbi bazanaga umutungo mu isanduka y'igihugu, bikaba byahungabanya imibereho myiza y'abayobozi b'itorero. Byongeye kandi kwigisha abantu kwitekerereza nk'ibiremwa bifite umudendezo wo kwishyira no guhanga amaso Kristo wenyine kugira ngo babone agakiza. Ibyo byaba ari ugusuzuguza papa, ndetse bikaba byasenya ubutegetsi bari bafite kububikira imbehe. Ku bw'izo mpamvu bituma bahakana rwose ku mugaragaro ubumenyi bari bahishuriwe n'Imana, maze bahitamo kujya mu ruhande rurwanya Kristo n'ukuri mu gikorwa cyo kwanga uwabatumweho. Ruteri yahindaga umushyitsi mu gihe yabonaga ari wenyine ugiye guhangana n'ibikomerezwa bifite ububasha kuri iyi si. Kenshi yageraga ubwo ashidikanya ko umuntu nka we yaba koko ashorewe n'Imana ngo ahangane n'ubutegetsi bukomeye bw'itorero. Yaranditse ati, nari iki njyewe wo guhangana na nyir'ubutungane papa, uwo abami bo kuri iyi si ndetse n'isi yose bahindura umushyitsi imbere? Nta muntu wakwiyumvisha ukuntu nababaye mu mizo y'imyaka ibiri ya mbere, naguye mu kangaratete mbura ibyiringiro. Ariko Ruteri ntiyatawe burundu ngo arambarare. Igihe ubufasha bw'abantu bwari butakiriho, yakomeje guhanga amaso Imana yonyine, maze yigishwa ko ari mu bwishingizi bwuzuye munsi y'ukuboko kw'ishobora byose. Ruteri yandikiye inshuti ye yemeraga ubugorozi ati, ni impamo yuko amashuri cyangwa ubwenge bidashobora kuduhesha gusobanukirwa kose kw'ibyanditswe. Inshingano yacu ya mbere no gupfukama ugatangiza isengesho ugasaba Imana ngo igushoboze mu mbabazi zayo gusobanukirwa n'ijambo ryayo. Nta bundi busobanuro bw'ijambo ry'Imana burenze icyo uwayandikishije ubwe yivugiye ati, bose bazigishwa n'Imana. Ntimukiringire iby'imirimo yanyu cyangwa ubwenge bwanyu, mwiringire Imana gusa no kwemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Mwiringire uwaciye muri ibyo byose. Aha hari icyigisho gikomeye kubumva barahamagawe n'Imana kugira ngo bavuge ukuri kwayo muri ino minsi. Uko kuri kuvugwa mu ijambo ryayo gukorombereza urwango rwa Satani n'abantu be bakunda inyigisho z'ibihimbano yabashyizemo. Muri iyo ntambara arwanya imbaraga y'umubi, haba hakenewe ikindi kintu kirenze imbaraga n'ubwenge bya kimuntu. Iyo abanzi be bitabazaga umuco n'imibereho y'abakurambere babo cyangwa se ibyemezo n'ububasha bya Papa, Luteri yabasubirishaga Bibiliya gusa, bigatuma avuga ibyo atashoboraga kubasubiza ubwe. Ababoshywe n'intekerezo zishaje no kwikomeza mu bibi bemeza ko akwiriye gupfa nk'uko Abayuda basabiye Kristo gupfa. N'umuhakanyi, niko abayoboke ba Papa basakuzaga bavuga. Byaba ari icyaha kumureka akabaho nubwo yabisahima, akwiriye kujyanwa mu muriro bidatinze. Ariko ubwo burakari ntacyo bwakoze kuri Luteri. Imana yari imuteganirije umurimo agomba kuyikorera, yohereza abamarayika bayo kumurinda. Nyamara abantu benshi bari bamaze kwemera ukuri bigishijwe na Luteri nibo bahuye n'akaga gakomeye kubw'uburakari bwa Satani, bashyirwa mu karengane ko gutotezwa, kwicwa urubozo bazira ukuri bemeye. Inyigisho za Luteri zafashije abantu benshi mu bihugu byose by'Ubudage. Inyigisho ze n'ibibwirizwa bye byazaniye umucyo wakanguye abantu, umurikira mu mitima y'abantu ibihumbi. Kwizera gukomeye gutangira kubinjiramo mu cyimbo cy'uburyarya bwari bwarabaye gikwira mu itorero imyaka myinshi. Uko bukeye bukira, niko abantu barushagaho kutizera iby'amanjwe n'imihango y'i Roma. Cya gitekerezo cyo kwanga ikintu cyose kidakomoka kuri Papa kiragabanuka. Ijambo ry'Imana ari ryo ryari ishingiro ry'inyigisho za Luteri, ryari inkota ityaye impande zombi, rikagenda rihuga uko ryinjira mu mitima y'abantu. Byagaragaraga ko ahantu hose bifuzaga iby'umwuka, ahantu hose bari bafite inzara n'inyota byo gukiranuka batari barigeze bagira mu bihe byari bishize. Abantu benshi bajyaga biringira imihango n'imigenzo by'abantu, bakaba bari abahuza b'abantu, batangira guhindukira no kwizera Yesu wabambwe. Uko abantu barushagaho kwitabira idini muri rusange, niko barushagaho gutinya igitugu cy'ubutegetsi bwa Papa. Luteri ahamagarirwa kwitaba i Roma kugira ngo asubize ikirego yarezwe cy'ubuyobe. Uko guhamagarwa gutera abantu b'inshuti ze ubwoba. Bari bazi neza ibimutegereje muri uwo mudugudu w'inkoramaraso, basa n'abasinze amaraso y'inzirakarengane zahowe kumenya Yesu. Bagerageza kurwanya iryo hamagarwa rye i Roma, niko kwigira inama yo gusaba ko yakundirwa kwisobanurira mu Budage. Uko gusaba kuza kwemerwa, maze intumwa ya Papa yoherezwa kujya gukurikirana ibyo bintu. Mu by'intumwa ya Papa yatumwe harimo ikirego gishinja Luteri kuba umuyobe. Intumwa ikaba yari yoherejwe kumukurikirana no kumucecekesha bidatinze. Haba habayeho inkomyi ituma intumwa ya Papa itamufata. Yari yemerewe guhita aca mu itorero no kuvuma abayoboke be bose bo mu mudugudu w'Ubudage. Ikigeretse kuri ibyo, Papa ategeka intumwa ye kurandurana n'imizi ubuyobe mu itorero, akuraho uwo ari we wese atitaye ku cyubahiro cye mu itorero no mu butegetsi bwa leta, uretse umwami w'abami wenyine. Abazanga kumufasha gufata Luteri n'abamuyobotse bakaba bateganirijwe igihano i Roma. Aha rero niho hagaragarira ipica nyakuri y'ubupapa. Nta kimenyetso na gito cy'ubukristo cyangwa cy'ubutabera cyagaragaye muri iyi nyandiko uko yakabaye. Luteri yari kure y'i Roma, ntiyari yarigeze ahabwa umwanya wo kwisobanura no kwerekana amahame ye. Nyamara mbere yo kugira umwanya uhagije wo kumwumva no kumugenzura neza, aregwa kuba umuyobe, kandi muri uwo munsi aramaganwa, araregwa, acirwa urubanza, akatirwa ibihano, kandi ibyo bikorwa byose abikorerwa na nyakwitwa nyir'ubutungane Papa, utavuguruzwa mu buyobozi bw'idini n'ubwa leta. Muri icyo gihe gikomeye, Luteri yari akeneye cyane umugirira impuhwe akamuha inama za gicuti. Imana imwoherereza Melanchthon w'Winterberg. Yari umuntu ukiri muto, witonda, ufite gutekereza neza kandi ufite ubuhanga buhanitse, uzi kuvuga binyura abantu. Ibyo byose abyongeraho kugira umutima uboneye n'imico ishimwa, byatumaga abaturage b'Imelanchthon bamwemera cyane muri rusange. Impano nyinshi yari afite zatangazaga abantu, ariko imico ye myiza ikamuhesha igikundiro kurutaho. Bidatinze aza kuba umuyoboke w'ubutumwa bwiza, aba umunywanyi wa Luteri. Amaze kuba inshuti ye ya bugufi, kwitonda kwe, ubugwaneza n'ubushishozi bye bimufasha gukosora Luteri wihutaga bwangu mu bitekerezo. Ubufatanye bwabo bugirira akamaro kenshi ubugorozi, kandi Luteri yumva bumubereye isoko y'ubutwari. umudugudu wa Augsburg niwo wari waratoranijwe kubihuriro kandi Luther yagombaga kujyayo n'amaguru. Ahantu hose abantu bari bamufitiye igishyika. Yari byaravuzwe ku mugaragaro yuko azafatirwa mu nzira akicwa, inshuti ze zimwingingira kutishyira mu kaga kahitana ubuzima bwe. Bamusaba ndetse guhunga akava i Wittenberg, agasanga abafite ubushake bwo kumurinda. Ariko ntiyigeze yemera kureka umwanya Imana yamushyizemo. Yagombaga gukomeza kwamamaza ukuri uko byamera kose nubwo yari abangamiwe bikabije. Yagize ati, meze nka Yeremiya, umuntu w'ubushyamirane no gutandukana. Ariko uko barushaho kungirira nabi niko umunezero wanjye wiyongera. Bandavuje icyubahiro cyanjye n'agaciro kose. Icyo nsigaranye ni kimwe gusa, ni umubiri wanjye. Nawo nibawutware, ubuzima bwanjye bazabugabanya amasaha make gusa, ariko ubugingo bwanjye ntibazabushyikira. Uwiyemeje wese kwamamaza inkuru ya Kristo agomba guhora yiteguye no gupfa. Luther ageze Augsburg, byabaye inkuru yashimishije cyane uwari uhagarariye Papa. Kubwe, uwo yitaga umuyobe w'ababujije amahwemo agahagurutsa isi yose, noneho yari mu maboko y'ubushobozi bw'i Roma. Intumwa ya Papa irahira ko atazasohoka nk'uko yinjiye. Umugorozi Luther yaje yirengagije kuzana urwandiko rw'inzira rumurinda, maze abajyanama be bamubuza kwiyereka intumwa ya Papa adafite urwandiko rw'inzira, bagerageza kurumusabira umwami w'abami. Intumwa ya Papa yari yiyemeje gukoresha imbaraga uko bishoboka kose kugira ngo Luther yisubireho, kandi bitashoboka akamushyikiriza ububasha bw'i Roma kugira ngo agirirwe ibyo Huse na Yoramu bagiriwe i Prague. Nicyo cyatumye atuma abakozi be byihutirwa ngo amwitabe bidatinze kandi adafite urwandiko rumuhesha uburenganzira. Luther amuhakanira rwose ko bidashoboka. Ntiyashoboraga kujya kubonana n'intumwa ya Papa atarashyikira urwandiko rw'umwami w'abami rumuhesha kurindwa. Uburyarya na politike byakoreshejwe n'abo Banyaroma ngo bemeze Luther. Mu gihe intumwa ya Papa yabonaga ko yamwemeje rwose ko amufitiye urukundo rutangaje kandi ko ibiganiro byabo bimushimishije, ahera ko asaba Luther ngo yemere iby'ubutegetsi bw'itorero bumubwira, maze ave ku ngingo zose z'ibitekerezo bye nta mpamvu iyo ariyo yose cyangwa ikibazo atanze. Mu gukora atyo, intumwa ya Papa yari yibeshye ku mico y'umuntu avugana nawe. Mu gisubizo cya Luther yabanje kumwereka icyubahiro afitiye itorero, urukundo afitiye ubutumwa bwiza, no kuba yiteguye kwisobanura ku byo aregwa byose byerekeranye n'inyigisho yigishije, kandi akaba yiteguye gushyikiriza amahame ye inama y'amashuri makuru kaminuza ngo ifate ibyemezo. Akurikizaho kunenga cyane imyitwarire ya Kardinali, intumwa ya Papa imusaba kwisubiraho itabanje kumwereka ikosa arimo. Igihe uwo mukaridinari yabonaga ko adashoboye gusubiza Luther, niko kugira uburakari avuza induru ati, isubireho, niba utabikoze ndakohereza i Roma ujye kwitaba abacamanza bashyiriweho kurangiza ikirego cyawe. Ndaguciye wowe ubwawe n'abakuyobotse bose, ugucira kari urutega wese ubu n'ahazaza muciye mu itorero. Mu kurangiza imvugo ye yongeraho ati, hitamo kwisubiraho cyangwa kutazongera kukubona imbere yanjye. Umugorozi n'inshuti ze zamuherekeje barikubura, basiga umukaridinari n'ibyegera bye, buri wese areba undi, baguye mu kayubi kubw'ibyo babonye batari biteze muri iyo nama. Ibyo Luther yavuze muri ibyo biganiro ntibyabuze kugira ingaruka zishimishije. Inteko y'abantu bari bateraniye aho bashoboye kugereranya ibitekerezo by'abo bagabo bombi n'ukuri kw'imyizerere ya buri wese. Mbega itandukaniro rikomeye! Luther yari umuntu woroheje, wicishije bugufi, uzi ibyo avuga, ugaragara ko akorana n'imbaraga y'Imana, naho intumwa ya Papa yari yuzuye kwiyumvamo icyubahiro, kwishyira hejuru, avuga ibyo atashobora gusubiramo n'imvugo isa n'itava mu byanditswe byera, kandi akavugana uburakari n'urusaku rwinshi ngo isubireho cyangwa tukohereza i Roma guhano. Nubwo Luther yari yashoboye kubona urwandiko rw'umwami w'abami rumuhesha kurindwa, ntibyabujije Abaroma kumugambanira ngo bamufunge. Inshuti ze zibonye ko bitakiri ngombwa kongera icyo gihe cyo kugumaho, zimubwira ko bakwiriye gusubira i Wittenberg bidatinze, kandi ko bidakwiriye kumenyekana bataragenda. Niko kuva i Augsburg mu rukerera izuba ritarava, agenda ku ifarashi aherekejwe n'umuyobozi umucamanza yari yamuhaye. Umutima we wari ufite ubwoba, agenda bucece asohoka mu tuyira tw'umudugudu nta wumuciye iryera. Abanzi be bari bakijya impaka z'urupfu bari bumwice, bibwira bati, arashobora ate gusimbuka imitego yose twamuteze? Byari igihe cy'akababaro gakomeye kandi cyo gusenga cyane. Aza kugera imbere y'urugi ruto rw'icyanzu cyashyizwe mu ruzitiro rw'umudugudu, rwari rufunguwe kubwe, nuko arasohoka gusohoka nta ngorane aherekejwe n'uwo muyobozi we. Bamaze kugera hanze bafumyamo bwangu na bwangu. Satani n'abamukorera bamenye ko yabacitse barashoberwa. Wa muntu bibwiraga ko ari mu maboko yabo yari yamaze kubacika ntibarabukwa. Bamaze kumenya ko Ruteri yabacitse, intumwa ya papa yari umwiwe maze irarakara. Yibwiraga ko azubahirwa ubucakura yakoresheje kugira ngo abone uko afata uwajujubije itorero, ariko ibyiringiro bye bibi by'ubusa. Uburakari bwe arushaho kubwerekana mu ibarwa yandikiye Federico, umuyobozi wa Saxe, arega Ruteri kandi ko asaba Federico ko amufata akamwohereza i Roma cyangwa akamuca muri Saxe. Ruteri yiregura asaba intumwa ya papa cyangwa papa ubwe ko berekana mu byanditswe ikosa yaba afite, kandi yemera ko yiteguye kuva mu mahame yemera nibashobora kumugaragariza ko anyuranyije n'ijambo ry'Imana. Ashimira Imana kuba yaramwemereye kubabazwa kubw'umurimo wera. Ayo magambo yakoze ku mutima w'uwo mutegetsi w'Ubudage bituma yiyemeza kurinda Ruteri. Yanga rwose kumwohereza i Roma cyangwa kumwirukana mu gihugu. Uwo mutegetsi w'Ubudage yabonaga ko hari ukunyuranya mu bitekerezo mbonera mu bantu. Hagombaga rero umurimo ukomeye w'ubugorozi. Uburyo bwakoreshwa bwose buhenze kugira ngo bahagarike kandi bahane ubwigomeke ntacyo bwageraho, niba abantu muri rusange barashoboye kumenya iby'itegeko ry'Imana ribabwira kandi bakaba bakurikiza ijwi ry'umutimanama wabo. Yabonaga ko umurimo wa Ruteri ufite kugera kuri uwo mugambi, kandi yashimishwaga n'uko igikorwa kiza cyacengezwa mu itorero. Abona nanone ibyo Ruteri yagezeho bikomeye mu gihe yari umwigisha muri kaminuza. Abanyeshuri baturukaga imihanda yose y'Ubudage baza i Wittenberg bafite inyota yo kumva inyigisho ze. Babonaga abasore b'imigenda bageze mu mudugudu bazamura amaboko yabo bayerekeje mu ijuru bashimira Imana kuba yaramurikiye aho hantu n'umucyo w'ijambo ryayo nk'uko byagenze i Yerusalemu. Kugeza icyo gihe Ruteri yari yarerekanye umugaba n'umwe gusa w'amakosa y'i Roma, ariko uko yakomezaga kugereranya ibyanditswe byera n'amategeko shingiro y'ubupapa yarushagaho gutangara. Arandika ati: nsoma amategeko ya papa nkibaza niba papa atari urwanya Kristo Antikristo, cyangwa niba ari intumwa ye koko. Kuko niba Kristo ari we Kristo wabambwe, amwerekana uko atari. Nyamara kugeza icyo gihe Ruteri yari akiri umuyoboke urwanira ishyaka itorero Gatulika, kandi yumvaga nta gitekerezo afite cyo kwitandukanya naryo. Ibyo uwo mugorozi yanditse byakwiriye mu mahanga yose yarimo abakristo. Umurimo wo kwira no mu bihugu by'Ubusuwisi n'Ubuholandi, ibindi bikwirakwizwa mu bihugu by'Ubufaransa na Espanye. Mu Bwongereza bakiriye inyigisho ze bemera ko ari amagambo y'ubugingo. Ukuri gukwira no mu bihugu by'Ububiligi no muri Itali, abantu ibihumbi basa n'abantu bahembutse barishima biringira ubuzima bwo kwizera. Roma yakomezaga kurakazwa cyane n'umurimo wa Ruteri, bamwe mu bayoboke ba papa bakabya mu byo kwizera bageze ubwo bemeza ko uwishe umugorozi aba adakoze icyaha. Umunsi umwe umunyamahanga wari witwaje imbunda ntoya pistoli ayihishe mu mwambaro we yegera Rutera mubaza impamvu asohotse wenyine. Niko kumusubiza ati: ndi mu maboko y'Imana, niyo mufasha wanjye kandi niyo indengera. Mbese abantu bashobora kuntwara iki? Uwo munyamahanga yumvise ayo magambo agira ubwoba bwinshi arahunga nk'uwari uhanganye n'ingabo zo mu ijuru. Itorero ry'i Roma ryatekereje kwica Ruteri, ariko Imana iramurinda. Inyigisho ze zikwira hose mu ngo z'abubahamana, mu ngo za rubanda, mu nyumba z'abakomeye, mu mashuri makuru, mu ngoro z'abami no mu bantu bakomeye baturutse impande zose ngo bamufashe. Mu rwandiko yandikiye umutegetsi mukuru n'abandi bategetsi b'Ubudage ku byerekeye ubugorozi bwa Gikristo, Ruteri yanditse bya papa ati: ni ikintu kibabaje cyane kubona umuntu wiyita intumwa iri mu cyimbo cya Kristo yiha icyubahiro kitagirwa n'undi mutegetsi uwo ari we wese. None se uko niko gusa n'umukene Yesu cyangwa na Petero wicishaga bugufi? Bavuga yuko ari umutware w'isi. Nyamara Kristo uwo papa yitirira kuba intumwa ye yarivugiye ati: ubwami bwanjye si ubw'iyi si. None se ubutware bw'intumwa buruta ubwa shebuja? Yanditse iby'amashuri makuru atya ati: ndatinya yuko amashuri makuru azaba imiryango ya Gehenomu aramutse atihatiye cyane gusobanura ibyanditswe byera no kubishimangira mu mitima y'abasore. Ntanze inama yuko nta muntu ukwiriye kohereza umwana we mu mashuri atigishwamo icyigisho cya Bibiliya ngo kiba ari cyo kiba nyambere. Ishuri ryose abantu badahirimbanira iteka ijambo ry'Imana nta cyaribuza kwangirika rwose. Ayo magambo yamamaye hose mu Budage agira imbaraga cyane zo kureshya imitima y'abantu. Ubwo bwoko bwose buhagurutswa no gukotanira iby'ubugorozi. Abanzi ba Ruteri bari bafite ishyushyu rikomeye ryo kwinigura, bahatira papa kumushakira inama ikomeye, batanga itegeko ryo kubuza inyigisho ze rwose. Ruteri n'abo bari bafatanije bahawe iminsi 60 yo kwicuza ngo bagaruke, nibanga bose uko bangana bacibwe mu itorero. Ubugorozi bwari bugeze mu gihe gikomeye cyane. Mu myaka 100 menshi ishize iteka rya papa ryo guca umuntu mu itorero ryakurikirwaga no kwicwa. Luteri ntiyarayobewe rero akaga kari kamutegereje, ariko ntiyacika intege, akomeza kwiringira Imana ko ariyo mufasha n'umurengezi. Yandika afite kwizera nk'uko abahowe Imana ati, bizagenda bite? Sinabimenya kandi si ngombwa ko mbabazwa no gushaka kubimenya. Ko byamera kose nditeguye nta bwoba mfite. Dore nk'ikibabi cy'igiti ntikiva ku ishami ngo kigwe Imana itabyemeye. None twe byaba bite? Ni iby'agaciro gakomeye kuzira jambo, kuko jambo yemeye guhinduka umuntu kandi niwe wabanje kudupfira. Tuzazuranwa nawe niba dupfuye hamwe nawe. Nitunyuraho yanyuze tuzageraho yageze kandi tuzabana ubuziraherezo. Iryo tangazo rya papa rigeze kuri Luteri aravuga ati, iryo tegeko ryo ndarihinyuye kandi nzanarirwanya kuko ritubahiriza Imana n'iry'ibinyoma. Nishimiye kugerekwaho ibyo bibi bitewe no kugira ngo umurimo urusheho gutungana ari wo w'Imana. Ndumva mfite umudendezo ukomeye rwose mu mutima wanjye, kuko noneho menye yuko papa ari kimwe na wa munyabinyoma washukaga Kristo kandi ku intebe ye ari intebe ya Satani ubwe. Ariko ijambo ry'umwepiskopi w'i Roma ryari rigifite ubushobozi. Yakoresheje uburoko, igituna n'inkota byo gutinyisha abantu. Icyo bakoraga cyose cyagaragazaga ko umurimo wa Luteri wenda kurangiraho. Abanyantege nke n'abanyabwoba batengurirwaga imbere y'intebe ya papa, kandi kubw'abantu benshi bafatanyaga na Luteri, abandi benshi babonaga ko bidakwiriye guhara amagara ngo aha urashegera kugorora itorero. Luteri afata inyandiko z'amategeko y'idini n'iryo tangazo rya papa n'izindi nyandiko zose z'abamurwanyaga abitwika ku mugaragaro imbere y'irembo ry'umudugudu Wittenberg. Akora icyo gikorwa kubwo kugaragaza ko yitandukanyije burundu n'itorero Gatolika. Yemera gucibwa mu itorero kandi agaragaza ko kuva ubwo agiye guhangana na papa. Urugamba rukomeye rwari rutangiye. Hashize igihe gito, irindi tangazo rishya rya papa rirasohoka, gucibwa mu itorero kwa Luteri n'abayoboke be bose byari byaratangajwe imbere. Ibyagiye biba ku bantu b'Imana yatoranirije umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza byakunze kuba uguhura n'ababarwanya. Muri icyo gihe cya Luteri hari ukuri kudasanzwe kugenewe ab'icyo gihe, nk'uko hari ukuri nanone kudasanzwe kugenewe igihe cyacu. Ariko muri ibi bihe imbaga nyamwinshi y'abantu ntibashaka kubwirwa ukuri kwinangira kwabo kurusha kwa papa mu gihe cya Luteri. Abenshi bagaragaza ko bemera kuyoboka imigenzo n'imihango by'abantu bakabisimbuza ijambo ry'Imana ndetse kurusha ibihe byashize. Ababwiriza butumwa bwiza b'iki gihe ntibakwiriye kwibwira ko bazakirwa neza kurusha ababubwirije mu gihe cy'abagorozi. Intambara ikomeye hagati y'ukuri n'ikinyoma, hagati ya Kristo na Satani, izarushaho gukaza umurego kugeza ku iherezo ry'isi, geza ku iherezo ry'isi, geza ku iherezo ry'isi, geza ku iherezo ry'isi, geza ku iherezo ry'isi.